الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تندى مجفق الله الله فاشاتكم ينغى تلموا بابلم يشينغي رفرامو سيبولينتي أشينا كبردك سلاوكي تغبرد ماني غفي يدنسين بزفي يدنكو يفي Allah yasiimye tubairenga akawungeezi k'olwaleero tukyalimu abo abasa nga bangi abeebakidde eringi abafudde nga basiraamu beesiimye n'abo abafudde nga si basiraamu gye balaze bizibu okubeera nti Allah agenda kubookya omuliro gwe batagenda kuvaamu ebbanga lyonna Fadhal ibn Iyad rahimahullah bwe yali ayogerako ayewekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah kye yatugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun okufa kujja era ko kwa mazima jasi twerabira omuddu n'ateekawo ebibuzaabuza Kati lwaki bavuze ennyonyi nga waliyo kalenge. Kati lwaki babadde bavuga supidi. Kati lwaki yagenzeeyo. Kati lwaki baluddewo muwe eddagala. Olaba. Kati lwaki yeebasenga yeebakidde ku gundi wano ng'ate dokita yamugamba teyeebakira ku ddyo. Yeebakire ku lubuto lwe. Kati omutima gwe yagenze kwabika. Tusawo obusongasonga obwagala okuwakanya okufa naye okufa ko kwa mazima teri agenda kusimattuka mufa bibitiibwa oba oli mugagga oba oli mukulembeze oba oli mwavu oba oli wakitiibwa oba oli mulongoofu oba oli mwononefu oba oli musiraamu oba oli mukafiri la budda fena tugenda kufa Naye Allah yagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mukume dini. Mukume obusiraamu. Tekabatanda. Mukole byonna bye mukola. Mulaba muli bamaanyi, mulaba muyina kino, mulaba muli bambazi, mulaba muzimbye. Embiri n'embiri z'enju, mukuyina business, set of business z'amaanyi. Buli lunaku okwata bukadde buna. Lofunye obutono kakaddikamu n'ogamba leero sikoze funyeyo kamu naye akugambye Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun abashiriku obalaba beetawula bakowoola abantu badde ku nnono abalokole abakatuleki ab'ennamugongo beetawula bakowoola okafuwalire Allah Abahamadiyya bakowoola okafuwalire Allah Abashia bakowoola okafuwalire Allah Wabula yakugambye mu Qur'an aya esomebwa buli lwakutaano mugiwulira wala tamutunna illa wa antum muslimun Saba Allah kituwe tufiire ku busiraamu yenda afanga si musiraamu abafaafaaganiddwa olufaafaaganirwa lwe tutasobola kufuna kifaananyi kye tukusiigira nti abafaafaaganiddwa bw'ati tetuyinza kugamba nti abadde asomye n'atuuka ku yunivasite ebigezo bigenda okukomawo ng'abigudde okwo kufaafaaganirwa temuli. Tetuyinza kugamba nti ekifaananyi ky'ofaafaaganirwa kwe twogerako Allah kwayogerako faqad khasara khusaranan mubiina, nti omusajja yava wano e Uganda nga munaku n'afuna obusobozi obulinnyonnyonyi agenda kuba ekyeyo, abadde mu nsi za Europe, abadde mu America, Bungereza, Bufalansa, ewali ensimbi enzito, naye tugenza omulinda ku kisaawe nga talina yadde akaveera nga mwavulunkupe. Abantu bwe bamusonga bagamba nti olugendo olwo lwamusala yafaafaaganirwa. Oba omuzadde yazaala abaana nga 20, Allah n'abagerera nga babadde balinnya ebbaasa emu bonna ne bagifiiramu. Abantu bwe basonga ku maama ne taata oyo asigadde baga nti yafaafaaganiddwa. Ebyo byonna oba omusajja okubeera ng'abadde n'edduuka oba kizimbe nga kwekuli emmaali, Allah n'agikumako omuliro. Abantu bwe bamutuna bagamba akoze atya? Afaafaaganiddwa. Ebyo byonna wallahi biweufu ku Allah kyayogerako. Oyo anaamusisinkana nga si musiraamu. Koya namusisinkana nga simuki simusiraamu, agenda kuba afaafaaganiddwa khusaranan mubiina. Tetuyina kifaananyi kye tusobola kusiigira ku dduniya okulaga okufaafaaganirwa kw'omuddu yenna asisinkanye Allah nga kyamusisinkaniddeko bukaafu. Manya omulongoofu Fadhail bin Iyad rahimahullah kyeyava agamba nti tuuba liman mata ala lislaami wassunna, agenda kuba yeesiimye, agenda kuba yeesiimye yenna n'atuukibwako okufa n'afa nga muki ala lislaam, n'afiira ku buki ku busiraamu. Kati babagambye omushiica imamu n'abalaga nti gyalaze tayinaayo adde mukafiiri yakafuwalira Allahu tabaraka wa ta'ala. Omulabe w'eddiini eno ey'obusiraamu, omulabe w'abasiraamu, omulabe wa Allah, omulabe w'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama oyo yafudde. Era lyabadde essanyu eri abasalafu eri abasunni abaagala Allah waabwe, abaagala nabbi waabwe, abaagala eddiini yaabwe, abaagala basiraamu bannaabwe, abaagala amateeka g'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala mu Qur'an, abaagala bassahaba b'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam okubeera nga bali happy basanyufu nga balina essanyu mu bifuba Allah okujulula omuddu oyo. Eyo nno yeddiini tusinza nakyo Allahu tabaraka wa ta'ala, okusanyuka ng'omushiica kakongoliro ng'oyo okubeera nga Allahu tabaraka wa ta'ala yamujuludde. Munfaje yafuddemu ne banne be yabadde nabo libeera ssanyu eri abaki abaddu abasiraamu, kuba teri basinze kukyojjanya busiraamu ng'abo ng'ate bafunye ebifaananyi balina n'abaweereza ku maleedi abagamba nti we have abasiraamu tuyinayo republiki esimayi Irani Islamic Republic of what Iran, kati yagenda owulira nti Republic of Iran mulimu ne ka Islamic. Oli aweereza ku leediyo siyaasa we n'alaga nti Iran nsi yabaki ya busiraamu, Iraq mbu nsi ya busiraamu, so nga zikubyeko obushiica. Twalaba enzikiriza y'abashiica empitirivu etabalekera kyengera kya busiraamu, kakibeere nti bayita nti basiraamu era nabo bakimanyi nti bakafuwalira Allahu tabaraka wa ta'ala. Nalabye ku swala gye bamusaalidde ng'eyawukanira ddala n'eyaffe, byonna ebyabwe biri akisi bichuse chuse shia taina wako kwa atagana nawe muibada nejo taina wako atagana nawe mukusinza Allah ya denejo kamuberenga mubalaba yebibuzabuza byetwalaba mamubalaba anti abaina amanya gabudala ga Ibrahimu gani na abakyala bebikirira baukanira ddala mukusinza Allah sewetu sinza Allah bamusinza bilala bamusinza bichi bamusinza bilala eswala eyomufa yafe imamu ebera muchi takibiri esoka Al-Fatiha ayatullah oyo eya kulembedde mukusalira jenezi eyo omulambo ogwo bamutaddeko akazindalo nga kafa nga amaloboozi gakola ki gavaayo naleeta takibira naayogererawo ebigambo byesaategedde tewabadde walfatiha tewabadde walfatiha omushiiyo omuno kyeyavudde agamba nti gwe babagambako nti eswala y'omufe eri mu alfatiha kale n'eswala y'omufu naye eri byayo genda olabe nge gye bamuziiseemu oyo agenda atandika sinzibwa agenda atandika sinzibwa jeneza ye babadde balabanga baraka emikisa egiwedde nga bagamba nti yafudde shahidi ne banne mbu bashuhada tebaliiyo mu bashuhada tebaliiyo balabe bawakitiibwa Allahu tabaraka wa taala aduwu shaitan aduwu Allahu tabaraka wa taala ikhwanu shayatin baganda ba shaitan balabe bawakitiibwa Allahu tabaraka wa taala tebasobola kubeera nti bafudde mbu bashuhada nti bajulizi era babadde bakwatako ngaakwatako weyesiiga bwati olinga wakwatako weyesiiga olinga akwata ku nkofiirayi neyesiiga neyemaala emikisa abo nno be bashia betubagamba nti tebawona kusamira tebawona kola ki tebawona kusamira era musalomu bedda tuwulira amaloozi agagamba nti ya Hussein ya Hussein ya Hussein omufu oyita waaki omufu oba oyita waaki ng'omuganda wa wano wagenda kubijja naayitaani maama we owange maama owange maama owange taata ebizibu nga nina bingi kale n'omushiya akoola Hussein ne Ali ya Ali ya Ali ya Hussein ya Hussein sawa Allahu tabaraka wa ta'ala balunga minaye bali mukizikiza bikabusa ekikubyeko enzikiza eri yennyini nga naakuli ku lusegere tosobola laba waba ayina enviiri ekirevu nga kyeru tosobola laba nti oba kyeru oba kiddugavu abashiya gye bali mu bukafiri gye bali wansi ddala eyo hatta twalaba n'abamanyi nga bagamba nti obukafiri bw'omushiya okumanya bwakabenje nnyo tebumanyi nabwo abayudaaya nabaki n'abanaswara baahlul kitaabi bali yaddeko ku bashiya baahlul kitaabi bali yaddeko kubaki ku bashiya owulira ebigambo bye bakasuukirira Allah ate baahlul kitaabi tebasobola aba abanaswara abomumakereziya tebasobola bikasuukirira Allah naye ate abashiya bakola batya babimuteekako katonda oyo yeerabira kiraba yeebaka akolaki agwa mu nsobi naye omulokola ayinza okyogera nti katonda yeerabira era akugambirawo oliko demoni oliko demoni ekutawaanya katonda yeerabire katonda tasobola kwerabira maadhalika mubukafiribwe tetuba wana ntibali kuchitufu na hivi bibi singana siwe guri hivi bibi singana kali umushia ububiwe busi ingira dala uwaba ahlul kitab abayudaya nabachi naba nasara saba Allah walunga mibuna jibali saba nafi Allah tunwerezi kumile ine ntufu manhaji salaf entege yeya watu kulembira walungufu itali mkukakanya kuwakanya kuvola kuvuma basahaba mwaka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sakone dini ine yobu silam tumuwa njagira Allah atutile kukalmatu la ilaha illa Allah we wali okuona oyugugenda kokereyo ichikolo cha yafiri deke chobuchi chobushia walau kariha alkarihun icho tusinza nacho Allah tabarak wa taala jiwa embera je bafiri deko je twabalabye muliro inafanga mshia mulira wataligu vam inafanga muhamadia mulira wataligu kolachi kubuvam inafanga alimu wa ahlul kitab nagano kukiriza da'wa ya nabi wa fi muhammadi sallallahu alayhi wa sallamu wa nabi wi na hii mulira wataligu kolachi inafira kunono omugande nnyo omusoge nnyo omunyankole nnyo omugiswe nnyo atata ambalu omunyolo nafira kubya obuwangwa omuchwezi banji tribe nga wezimanyikiddwa zine nnono nayo lyaga nti nze nfira huku nnone dini tensuza byange wakifira ku khurudan abadiya mulira watali gukolachi nalladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya khalidina fiha bagenda gubera muluchi bugenderevu na bugenderevu kalitola vanti Allah wa kugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun gwetoke bwako kufanga olimuchi ngolimu siramu unye ngobu siramu siwa la ilaha illa line yoku yimba nga basufi wabulanga nayo wajika kasa noma nye mpajizayo noma nye obu kwa kulizo bwa la ilaha illa lana obu kilizira obu samu nkola we wali okwe sima toba liman mata ala l'islami wa sunna chuvala bidua wiri Allahumma ya muqallib al-qulub Allah guwa chusa chuse mitima thabit qalbi nywezo guwa ngi ala dini kuchi kudini yobu silam nywezo mitima guwa ngi kudini yobu silam nywezo mitima guwa ngi kudini yobu silam kwa wallahi vitu jambu silam Sheikh Salih al-Fawzani ya wandi kishitabu hafidhahu Allah jalimu lam شيتي وكتاب التوحيد نيسام عنواع الردة اميتيك جوم انتو وكفر موبو السلام نالغا تجيريتانو ابا ما جوابالي تجيرينا نالغا تجيريتانو وكسوك انتو ممعيتي لنافر موبو السلام الردة بالقول منفع يغير شغامبو وبسلامو ngabu furumye nyinge nkofira tebuseko ne kanzu jayamba dete yulise bwala mukyala ngechika ya chali mukinywevu kumubirigwe nyinga yogedde chigambo kululimirwe obusiramu nakola ati nabu furuma ngaba bavuma Allah ngaba bavuma omubaka ngaba bavuma basahaba ngaba bavuma din obusiramu abuyitira ngaba shia abavuma basahaba mbaka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayitira ne bafuruma sibu kafiri butono obunene obukufurumya obusiramu no furuma nobera wabweru wa busiramu nga amanyo ina agefaanaganyiza aga basiramu ne salamu ebate kuvudde ko bo kya sobolo jitola nenga oli wabweru wa busiramu nga olaba Matayo wajitola ne tumuddamu wa alaikum ar-raddatu bil fi'l sheikh yalaga nti omuntu ava mu busiramu n'ekikolwa okola mulimu ne bakutunuulira obusiraamu ng'okoze otya obuvuddemu nga bagamba nti nina eddogo erikwata abaki ababbi wallahi tuluma okubeera nga tubbibwa kiruma neetokola ekinene mu busungu obwo bwoyina n'ogenda ofuna eddogo erikwata abaki ababbi tokola obushiriku mbokwata ababbi tokola eddogo n'olifuna mbulikwata abaki togendayo mubanzi byeppiki n'ogendewo omusajja nga awandiisa ennamba ku kipande n'akiteeka ku muti gw'amasanyalaze nti nze ebibbiddwa mbizza agaoyo piki egenda kukomawo gwetuulaawo butuuzi teekawo bigali njiraba yeeno yeeno tennasala tebanagitematema njiraba wano ngawo kakasa nti egwe linda kiweemu ennaku bbiri piki yegenda kudda oba oli wakaawo ng'omusajja ajja aliko enjuki bamusindikidde eddogo waloze yagaya kati nze neetaaga ku ggwe neetaagayo oba ndaweya amajirine gali gawunyiriza akasuuko gagende gano galondoole naki jeni eya piki eyo fingerprints ebyenkumu ebyenkumu andaweya n'enviiri oba enjala oba oli awo nga piki bagireeta eyabbye ente ng'agireeta eyabbye embuzi ajja ajeetisse yekka eyabbye kyeyabbye ajja alaba omusota bwe tugenda okukuba eriiso nga tuli kuba ku haaji nga yabikoze nti ye akwata ababbi mu lusuku lwe tebabba mu ttooke ekyo ekikolwa kimujja mu buki mu busiraamu n'ebikolwa ebirala era sheikh n'aleeta ekyokusatu n'agamba nti arreddatu bishak okubuusa obubuusabuusa n'obuusabuusa ku kyebagambye nti ekyo weekiri nogaa nze mbuusabuusa tekikola ki tekiriiyo ng'oli okugamba nti mbuusabuusa okubeera nti eddiini y'obusiraamu yentuufu katusaale naye sikakasa nti obusiraamu yeddiini enki entuufu era ogenda omulaba hajji allah amuwadde kasente nagamba nti abasiraamu bagulidde ettaka muzimbeko masigidi n'abakatuliki nammwe mbagulidde ettaka muzimbeko ekkanisa tomanya eddiini makubo nizo tuuka eyo ng'abasiraamu be bali abakyamu ng'abakatuliki be baki be batuufu agenda byogera nga obusiraamu mye tayina allah nange aqiida aqiida mbuusabuusa azaabul kaburi ezo ebibona ezo muntu anagyebiri kyala essaawa zino ali mu kubuuzibwa nabbi yagamba munnammwe gwe muziisa essaawa zino akolaki abuuzibwa ate bamalayika bameka babiri ate bamutuuzizza ekyo nkibuusabuusa kabuli tetulaba weesituseemu abadde teyeenyeenya twamusibye mu sandala lyeri naye onfunda nzibu tumutaddeko embaawo n'ettosi n'ettaka atuuliddewa kale tuddemu tuziikule tulabe tumusange ng'atudde bagenda oziikula kiki ekiriyo nga bwe bakoze eki nga bwe bamutaddeyo ng'atandise n'okuvunda aga tolaba seeka ebintu byoyogera obijjawa nze mbuusabuusa oyo obusiraamu aba tabuliina newabaawo riddatu bil i'tiqaadi afuluma obusiraamu omuntu yenna mwami mukyala n'enzikiriza tayogedde takoze kikolwa wabula ebadde nki ebadde nzikiriza ya subhanallah. Enzikiriza yefulumya obusiraamu abati abahamadiya, nzikiriza yaabwe era zetulize tulaba nti aqidatuhum fi hadha wa hadha. Enzikiriza yabashia yebafulumya obusiraamu mujeke ebigambo n'ebikolwa wabula n'enzikiriza zebalina mbeki mushi aganze enzikiriza bwenti omuhamadi anaye nagananga enzikiriza bwenti netugaa nti obusiraamu mubuli bbali. Kalale nodda ku bino nosanga abafamiri nga batudde ekika kiramba mwagenze kubeera nga mukola mutya mumanyagana kojja ekirungi bakojja bange babiri webali wano ono noono tuli enabulooto mukumanyagana zize bukojja anga tukulaba oyina gwoyise naye omuntu tiaba naye assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu anange bakojja bamaama gwe mulaba ono Allah gwe yansiimidde alhamdulillah era mubanjulira mu butongole yenna mugga kojja nimbanjulira namugga nti yagenda obba muki mukyala wange ha munkola mutya kojja yanukula ngenda omumuleeta nga mmanyi temunankola munkola ki nga ndeese namugga namugga nti aba ye maama tuli wamu kati ndeese omukyala naye yaani ye namugga tebamulabanga nako era n'amannya nga sinnagoogera babadde tebakola ki tebamumanyi mu kika ekyo laba wemmala omumwogera amannya ti namugga baba bange otya nintwala namugga owengeye mashaallah munonye mashaallah naawe imam Shuaib ng'okuttekuttama tekikoleka Allah akbar ha Allah olaba ogenda mbaza gy'abakulu okwogereza muwala we bw'oyogera erinnya lya maama naga oyo maama oyo weddaga oliko lwaki anti waki wange akubuuza yogera maama wakuzaala tyaye Mariamu Namugga taatawo ya Mustafa Rubega nti ee munaye wano wozze naffe tuli bagabi era oli mutabani mumaka muno oyo sisita wo gweoyagala owasa kale tuwe ku salaamu saba Allah akuteremu obulungi ofune omulala omusiraamu gwomanyidde ddala nti musaalira ku layini yeemu abitegeera akugoba eyo nno nki eyo nzikiriza n'oyingira ku miziro ku miziro baddu balina emiziro egyo naziza aga nti anze sirya sirya nsenene sizirya wali awo ekyengera awo namulabako yagulanga ensenene yemasembe ayagala obuganda omusajja oyo erwakuba kyeyamaani taliimu amumanyi ne ku piki yekuliko bendera ya Buganda ayagala ennono Allah musaasi Allah musaasi Allah akbar yagula ensenene empitirivu aga nze masembe sirya nsenene nazigula ekyaddako ngaazisuulira enkoko ngaazisuulira enkoko era ebiseera yali asuula eri ekyengera wansi eri gye bayita eri mu kirumbe kiraba eyo wansi gye yali asuula wenamulabira nga nkyali muto kyasomera ekyengera awo ku muziri nene essaawa z'olwaleero we mulaba booda ye eriko bendera za Buganda Buganda bendera enene ntono nene sinene yasibako eyokubiri n'ebiitirwa yabikolanga mu kusonda ettoffaali edda, ne kati akyabizimba. Allah, kati omuntu alina enzikiriza bwekyo, bannange omutunuulire, tajjako nkofiira nemugende mumugamba atereeze, oba osobola oyogerako naye, mugende mumugamba abamumanyi, mugende mumugambe enzikiriza eyo ejja muttira eddiini ye, ennono ezo eziri mu kifuba n'abalala. Obusiraamu bufiirawo sheekhe, siraamu ne bakusaalira, ne bakuziika, ne bakunaaza, byonna ne babikolako, kuba babadde bakolaba muki muswala. Naye nga bo tebaziise baziise kyakungulu, wabula ekyomunda Allah yakola ati akimanyi. Baziise mubiri, kuba enkofiira tekuva ku mutwe, ekirevu mashallah kwekiri, kujuma gwa yaliriire omuzikiti, naye ng'olina ennono wano nze ku masabo nfiirawo, nze ku lubaale nfiirawo, nze kusamira nfiirawo. Ababoogera ebigambo ebyo bibeera ku mitima nga bibaluma, n'ayogera ekigambo ne kifubutuka akisidenti, alinagamba nti nze nkimanyidde ddala eddiini yatusanga n'ebyaffe. Omuga wangi nkugambye zino eddiini z'abawarabu n'abazungu byatusanga n'ennono zaffe ŋŋenze. Muba mwaziina n'okima eswala ku asiri ng'akomyewo afuna wuzu. Alaba obusiraamu bwaffe, nzekereza gy'ayina mu kifuba ey'ennono. Omuntu aba n'essabo nga weereryawo taba musiraamu, yazimba essabo taba muki, n'ayingidde essabo bamukeberekeberemu naye taba muki, mpozi ng'oyingiddeyo kulimenya kulyokya kukolaki, naye nti bakebere bakulagule osamire, toba muki, toba musiraamu. Akaza waliwo neyabuuza ekibuzaga sheekhe, kaakati ono omusamize mbulubaala amulinnyako n'amuwa ebikolo by'eddagala n'alyanika mu luggya, kali ndi mukyala neetaaga emmumba bweti, neetaaga naye omusamize oli ayina emmumba ye ekola, bwe ŋŋendayo ne nfunayo eddagala eryo mba mukyamu. Salaamu alaikum. Mwanukule, ekyo si kyange, ekyo kyammwe. Agende yafuna eddagala eryo, wali alyanika mu luggya, Imamu Shuaibu ku makya n'ekkanzu yo n'omugogo n'enkofiirayo, bakulabe mu luggya nga wakugamba kano akadagala genda okayenge kanoonako kakola bati, emindi emuli kuki, kuba tebajjaako mindi, tebajjaako mindi eringa wuzu ya musiraamu, nti wuzu temukola ki, temuggwako, naye emindi tezikira, ebeera wano tezikira. Tugenda olaayo bakulagirira nti akadagala kano katwale katwale katwale, togendayo musiraamu kufunayo ebyo bidagala, funa ababimanyi nga si bashiriku. Mubako tugamba nti abamanyi eddagala balimanyi, yali tategeeza nti bashiriku bebuka bebakolaki bebalimanyi. Tuli wa musekawa sajja gyebali abakulu abali ku akida entuufu n'abakyala, ng'amanyi nti eddagala lino mulolooza guwonya muki musujja kayayana simanyi kakayira kanaalongo kigaji twala tugenga abigatta, n'amanya nti lino ddagala liwonya kifu gyebali. Naye golaba nti omushiriko ono omwetango edda sheekh gujjanjaba ki omwetango guneeno ogwokya guli baguyita mu nnyango bifa. Omwetango gufaanagane n'omunnyango omunnyango mulala mbadde mumanyi gujjanjaba mbula gw'omunnyango omumanyi gw'omunnyango nga sigutegedde nga tukyali eyo mu byalo, engalo eno yamyuka nemyukira ddala nagenda nenkakoonako nga sikoze eki omunyango nayeyaki gosha sheikh naye era ogaye nti mbadde ngusise ogaye nti gukola wano mu bulago nga nze yali ngalo kakati ekirala ekisembayo sheikh kyeyaleeta yagamba nti arriddatu bitark munafa ava mu busiraamu n'okubaako kyakoze eki kyalese waliyo etiqaada waliwo ekyokulabirako omuntu ava mu busiraamu n'enzikiriza ayinza obbanga sheikh ataddeko nejjuba ekifaananyi kino mukiwuliriza ayinza obbanga seeka ataddeko naki nejjuba n'abagamba nti obwenzi buli halaali n'omwenge guli ki guli halaali tayenze tanywedde muki tanywedde mwenge Sheikh Salih Al-Fawzan yagamba nti oyo abeera mukafiiri ow'ekikolo sheikh wamwoyo abawadde fatuwa bwetyo okubeera ng'akoze atya ahalaalisizza Allah kyeyafuula ki haramu ate asobola obbikyusa n'agamba nti aa omugaati guli haramu n'amazzi gali haramu ng'ate Allah yagafuula ki halaali n'omugaati Allah yagufuula ki halaali ye n'afuula ki bebamu n'ab'enseene naabwe twala tugende mamba ngabi bebamu abo bere Allah yabifuula halaali ate ye n'agamba nti kiri ki sirya kiri haramu kikosanga omuntu nti obutuka nedda tewali ogwo muziro ennamula yeetya yeemu ne wajja omuvubuka ayinza nobba talina kyamanyi ku ddiini n'anywa omwenge oba n'okwenda tuli wamu naye ng'enzikiriza akimanyidde ddala nti gano mazambi Allah yakola atya yagagaana abeera musiraamu ajjudde tuli wamu abeera muki abeera musiraamu so ate seeka eri yawadde fatuwa ye yakoze atya yakafuwadde ate nga tayenda wabula alina nzikiriza nti aa nze mu nzikiriza yange ndaba nga omwenge guli halaali n'obwenzi buli halaali ate ono yabikola n'obbikola malaaya naye akimanyi nti obwamalaaya buno bwendimu Allah yakola atya Allah yabugaana maadhalika asigala musiraamu era bwafa tumukolako emikolo egikolebwa ku muki ku basiraamu nam naye oli sheikhi yaaba alukoze eki aba avaamu mu layini eyo eyabasiraamu nzikiriza naam inshaallah riddatu bitaruki ebiseera ebisinga baleeta ekyokulabirako eky'omuddu okubeera nga aleka eswala omuntu okuleka ki omuntu okuleka eswala amasala magazimu lirwabeera omukafiiri n'akafuwala mu mbeera efaanaganaku bwetyo kati baleeta nti omuntu asobola okuva mu busiraamu n'okuleka eswala mu mbeera efaanaganako bwetyo inshaallah mu ddakiika ezibulayo omusomo gwaffe gwe tutambulirako okumanya omuhammadiya lwaki si musiraamu twalaba ekigambo kyabwe aqiida yaabwe eya tanasikhul arwah okubeera nga bagamba nti emyoyo gizaalibwa omulundi ogwokubiri mu lugendo olwo tulabye emisomo egiwerako okulaba biki ebituuka ku myoyo gy'abaanaadamu fi hayatul baruzakhi mubulamu obwejjejobo tali ku duniya atatali ku akhira wabula munnaffe tumulaba twamuziika mu kabbuli amaaso gaffe eno tulaba Allah ekifaananyi kye yatusiigira nti omubiri ogwo guvunda ne guliibwa ettaka hatta n'amagumba nago ne gakulumukuka gonna ne gasengu ne gabeera nga gakola ki gamerenguka ne gafuuka ettaka okujjako akagumba kamu ke kakola ki ke kasigalawo Allahu tabaraka wa ta'ala wagenda okubeera nga atutandikira ffenna omulundi omulala naye twalaba ekigambo ky'abaulama nga bagamba nti azaabu lqabur wa naimu lqabur ebyengera bya kabbuli n'ebibonerezo bya kabbuli bituuka ku mubiri n'omwoyo bituuka ku mubiri n'omuki n'omwoyo wabula ebyo bikkirizibwa mu mbeera nti buli bulamu buyitibwa hayatu lbaruzakhiya bulamu bulimu ensonga mpikirivu zetwajja tulaba wabula waliwo akanyomero akasigalayo biyisaamu mu bufunze abo abafudde nga si basiraamu abakafiri bo kyekibasanga bwe babeera nga Allahu tabaraka wa ta'ala abatuusizzaako ajal abatuusizzaako essaawa ey'okuva mu bulamu buno obw'edduniya Allah yatugamba nti walau tara liyatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadhribuna wujuhahum wa adibarahum wadhuqu alazaabu alhaliq Allah yatulaga nti singa obeeraka awo mu kaseera nga omukafiri Allah amujja mu bulamu buno obw'ensi bamalaika b'owekitiibwa Allah yadhribuna wujuhahum bakuba bakuba mbyenyi byabwe wa dibarahum emabega gaabwe mu mbirizi zaabwe nga babakuba mu kaseera nga bajjamu emiki emyeyo gy'abakafiri oba muhamadiya oba musamizi oba mushiriku oba mukafiri ow'ekikolo kyonna munasara muyudaaya mukatuliki musevenisidi twala tugende mu shiica bamalaika b'owekitiibwa Allah bakuba ebyenyi byabwe emabega gaabwe Allah mu aya endala yagamba nti walau tara idhi dhalimuna fi ghamarati lmauti walmalaikatu yubasitu aidihim akhriju anfusakum alyauma tujzauna adhaba alhun bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq bano bamalaika babagamba abange muveeyo bakuba bukubi muveeyo mpaka wanaziaati gharuka n'okusikambula obusikambuzi kiwala zima oba ogaana oba togaana tukutwala era omumanyi omu yaleeta obubonero koolabira ensembi omuntu mu kaseera ako nga ajjibwamu omwoyo n'alaga nti ebyenyi byabwe bitera okubeera nga bifuuka ebiddugavu abadde omweru n'akola atya n'addugala laba abadde awo amaaso ne muvaamu omusaayi mu maaso muyitamu omusaayi mu matu ne muyitamu omusaayi mu kamwa mu nnyindo baakubye oyo abadde awo ne yeenyaga mugenda oyingira luumu ng'obukyafu buli ku kisenge buti baakubye oyo bingi obubonero sheikh yaleeta bungi koolabira nti ono yafunye suul khaatima enkomero yabadde nki yabadde mbi mu kaseera nga ajjibwamu omwoyo bintu byabadde byampaka Allah yakyogeraku walau tara idhi dhalimuna fi ghamarati lmaut singa obeeraka awo omulyazaamaanya eyali azaamaanya omwoyo gwe mu kaseera k'okubeera nga omwoyo gumutuusibwa mu dduukuuli walmalaika ne bamalaika b'owekitiibwa Allah basitu aidihim baleeza emikono gyabwe nga basikaye akhuriju anfusakum nga bajjamu emyoyo gy'abalyazaamaanya abo babagamba nti alyauma olwaleero tujizawuna adhaaba alhuun ebibonerezo bitandise kati ebikambwe, ebizito, ebikakali, bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra alhaq. Eno aya eyingizaamu abahamadiya boogera ku Allah ebitali bituufu. Eno aya eyingizaamu abashia boogera ku Allah ebitali bituufu. Babadde babagamba ku dduniya nga baguguba 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 baguguba, bamalayika bwe babatuukako babagamba nti alyawma, olwaleero tujizawuna adhaab alhun bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra alhaq. Mubadde mwogera ebintu bingi ku Allah nga tabaliiko abalaba. Wa wala tahsabanna Allaha ghafila, omusiraamu tobaamu n'endowooza eyo nti Allah mugayaavu. Abalaba abali azaamaanyi bye bamwogerako akolaki? Abamuzaaza abalaba abakolaki? Abakolaki. Kati bamalayika babategeeza ekibakubya n'ekibatwala mu ki? Maadhabu z'owekitiibwa Allah kwogera ku Allah bitali bituufu. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, babasomera aya ne ahadithi mwina kiburu, mwekuluntaza buki? Mubadde mwekuluntaza bwekuluntaza mwekuluntaza bwekuluntaza obujulizi mu bulaa, naye nga muli mukolaki? Mukwekuluntaza. Hakadha nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi jetwalaba eya Bara bin Azim radiyallahu anhu, nabbi we yatuuka n'agamba nti wa anna alkafir idha kana fi duburi min adduniya, bw'abeera ng'asemberedde okuva mu bulamu buno obw'edduniya ayingira obulamu obwa akhira, akaseera k'okufa we kamutuukako, bamalayika bakkawaali abo betulabye, maahum kathnu minan nar, naye bajja ne sanda nga za muliro. Sanda nga zaki? Nga zivudde muliro. Era bye bagenda omusanyusa n'amaloboozi gali getulabye ng'oledi ne sanda bakola batya? Kuba twagamba omwoyo kitonde kya Allahu tabarak wa ta'ala era kizingibwa mu sanda. Obujulizi bwajja mu hadith ya Abi Hurayra ne ya Bara bin Azim nti omwoyo gukwatibwa ne gukolaki? Ne gwambazibwa oba ne guzingibwa mu sanda, omukkiriza ziva mu jjana nga ziwunya n'akawoowo akalungi, ate ono omukafiri n'omuli azaamaanya bati bazinga omwoyo gwe oba ekyoyo kye mu sanda nga zivudde mu muliro n'ebbugumu lyaki ly'omuliro. Ne bamutuuza madda basarihi waja malakul maut, malakul maut naye etuuka neeyimirira oba neetuula inda ra'sihi, thumma qala akhriji ayatuha nafsu alkhabitha, owange ekyoyo gwe alkhabitha ekiwunya ekivundu ekikyafu, fulumayo ila ghadabillah, odde eri obusungu bw'owekitiibwa Allahu tabarak wa ta'ala n'ebinyiizo by'owekitiibwa Allahu tabarak wa ta'ala, era bwe gutyo omwoyo ogwo ne gugaana naye ne babeera nga bagusikambulayo kirahatan, mu mbeera ya kugukaka buki bukasi, guvaayo mu mbeera ya kugukaka bukasi. Awo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tewali kuwalira bamalayika tebaba bwe bajja tewali kolaki? Tewali kuwalira. Oyo mushia teyawalidde, teyawalidde wallahi teyawalidde. N'abalala abakafiri abawakanya Allahu tabarak wa ta'ala n'amateeka ge tebasobola kuwalira, babazinga zinga. Waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla, babadde mu dduniya nga babirimbisa bulimbisa babirimbisa bulimbisa, wa tawalla nga babibeera wala tebafaayo, babazingako entumbwe ne yeegatta ku jinne waayo. Aga nti omusamize bujagaali empewo kwe zibadde zituula ng'atambulira kaliba ku mazzi, nti ngalinya ne muliro ntie ngera malebizibu byabantu yafudde kyekya musse abasamize nga kyekya musse yafudde tuba tuliawo munene omunene omunene kwini wa Bungereza aina maji aina chi aina chi aina ebyobugagga helefe biki afudde oye Allah tabaraka wa ta'ala wabasa indi seba la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru bakolecho Allah chako zati chabalagide tebali ke yutoba nyumiza chate atenze indi mukazi chate atendi mukadde mukwate mpola gubadde mukafiri awo gubadde mujemu badde mushia simanya ate mukwate mpola ate mukwate nedda basi kambula yubuki nga weba kuba ate weba kusanyusa nejulaga alyauma tujizauna adhabal hun ugenda mbibonereze ebyoluberere ebiruma Nabi sallallahu alaihi wasallam mbufunze ya tutegeza nti ekyoyo ky'omuddo oyo abadde omulyaza amaanyi eri omwoyo gwe kitwalibwa ila sama wagguru naye tebaggulirwawo miryango egyo nga we twalaba ayati ezo mu Qur'ani bwe kituusibwa buli malayika abakuuma emiryango gy'eggulu beebuuza nti ما هذا الروح الخبيثة شو يعني شنو كمليسي ايشو نيوغوشي اوغوفوندو نبالي اوكابا غامبا بانابا كوليتا اغامبا انت فلان توليسي فلاني متاباني واني وفلان ننغاينغا باكويتا مانيا اغابا ديغا كويتي ووانو كدونيا اغاتالي مالونج ايرا مفوندو جنيني awo notayingizi wagguru ebibye bikomawo Allah eri jali wagguru nagamba nti an kadhaba abdi omuddu wange oyo mulimba omwoyo gwe mugukasuke ila dunia ku dunia awaziikiddwa maiti ye bwati ne bakasukibwa ekyoyo kine bakikasuka ogomukiza baleeta muleete kyetwalaba nti aiduhu ila al-arub mugozi yoku dunia baguleta buki bulesi mpola mpola na yatogono bakasuka muki bakasuka mukasuke ni gudda munyama na ulira to bulumi obutagambika aba akyali awo najirwa bamalaika babiri bakambwe bazibu jali bate bano bakumubuza bubuza ogwabwe gwa kubuza nye buli kibuza ekigana ye nyundo mano rabbuka na kaaba nti haha la adili sikola ntia simanyi madinuka haha sikola ntia simanyi ma hadha arrajul alladhi ba'tha fikum haha sikola ntia simanyi awono kabuli munyiga embiri zine ziyitingana nibamwalirira ebyaliriro nga bivudde muliro jahannam nibaggulirawo n'omulyango mujimu ku miryango gy'omuliro nibamuleetera malabis min malabis ahli nnar ebyambalo by'abantu b'omuliro nibabeera ngaawo wenyini mu kabuli waali Allahu tabarak wa ta'ala amusindikira omusajja atafaananika awunya ekivundu fesi ye toyagala jikubako liso lya kubiri afaanana bubi amubuuza man antagwani amugamba nti ana amalu kasu nze mirimu gyo emikyafu nze mirimu gyo emivundu nze mirimu gyo emibe munnage ngenda kubeera nga nkubeesabeesa era nga ndi kibonerezo gyoli kyotagenda kubeera ng'okola otya ng'ovaamu nibabeerawo paka Allah lwayimirizawo ki oli omukiza twalaba yagamba nti rabbi ayo omulezi wange aqimi saa yimirizawo ki onagamba ayo Allah ndeka wano niwe bamuleko labawo kubama ategedde waje akola atya jalaga agaandika wa toyimirizawo ki toyimirizawo nkomerero olwobudde tujja kukomawo insha Allah. Wabaddewo ne hadithi yekirooto kyomubaka sallallahu alaihi wasallam tulijira bomulundi omulala nabbi mwe yalotera abo ababonerezibwa eyo mu hayatul baruzakhi omwali abenzi abatasaala abakola ki abalimba twala tugende tujja kubiraba insha Allah mu hadithi eyo mpanvumu ng'omubaka anyumya olugendo lwe yabeeranga afuna obubaka mu kirooto kuba endooto z'abannabbi bubeera buki bubeera bubaka yajja lumu nabuuza bassahaba nti abange man ra'a minkum llailata ru'ya ani mumwe yaloose ne bagamba nti tewaliwo omuffe yakoze atya yaloose kunna la tugamba nti nedda tewaliwo omuffe yaloose qala kyeyava agamba nti lakin ra'aytu laila nze mukiro nalabye rajulaini basajja babiri baze gyendi fa akhadha biyadi ne bankwata ku mukono ne tutandika okutambula ne tulaba bye twalaba ebyo byali bituuka ku baana adamu fi hayati lbaruzakhiya mu bulamu obwo bwaki obwa baruzakh teri kuwummula oli wakugamba nti afaawone obulumi afaawone obulumi kuba kumukudaalira munno kuba gyabalaga ate ye wali ekikola ki ekisinga kino kyafunidde ku duniya wabaraka llahu fiikum wanafa bikum wakathara llahu min amthalikum wafaqa llahu ljamia lima yuhibuhu waarda walhamdulilahi rabi lalamin. Bano newo basabira Allah tabakutulaku azaab mukafiri newo musabira Allah musonyiwe Allah musasiri naye abadde muntu temulamula bantu bikibye omushiya yafudde temumulamula tumusabire aye ebyo bintu ng'omuntu bano Allah tabajjako ki azaab. Naye twagamba abasiraamu bwaba abonerezeddwa olw'ezambi abeeno ku duniya ne bamusabira Allah amusonyiwe Allah asobola omuggyako ki ebibonerezo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.